emu polisi ya Uganda erangiri dente kanyiza na abesimbye wo kubukulembeze bwagwanga okugoberera amateeka okikendeze kubawagizi abamu abavamu kubesimbye wo kuba presidenti okukubanga omuko ogubalagala. Bino bivudde mu nsisinkano ebaddewo olwaliro wakati w'abeesimbyewo ku bwapulezidenti n'akakiiko ak'ebyokulonda ng'ensisinkano eno ebadde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu kibuga Kampala. Avunaanyizibwa ku bikwekweto bya poliisi Frank Mwesigwa agambye nti balina essuubidde nti abeesimbyewo ku bwapulezidenti bagenda kugondera ebikkaanyiziddwako mu nsisinkano eyo okwewala obusambattuko mu nnaku esigaddeyo okutuuka ku kulonda kwa bonna.
Kanyiza nti kampeini zijja kuwanga zikoma saa 12 ekyokubiri ba agents ba candidates tubabuulire nti babuulire ba candidates batambula mu makubo baleke kuyita ebivulu babeere nga ba candidates basobola kukubira ku bantu nga bayitabo naye ekyokuyita abantu nti mujje tutambule wamu ekyo tikikanyizako nti bababuulire revenue gye balaga then bajja kubasanga eyo babawe message. So nsubira nti eno meeting ejja kutuyambako okulaba nti ffe ne candidates abeesimbyewo na agents kolera wamu.
Ate ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agambye nti basuubira nti abeesimbyewo oluvannyuma lw'ensisinkano ya leero bagenda kuddamu okugoberera ennambika eyabaweebwa nga batandika kakuyege waabwe.
Tetusobola okweyongera okutambula nga bwe tubadde tutambula ne tuleetawo akacyankalano okweraliikirira okuyiwa omusaayi ne tugamba bakandide kwafulumya bice birina okugobererwa nga kandide akola kampeyini. Lwaki tuweewala okusikiriza abantu ne bakwegattako? Bw'oba ova ekewuwo ogenda n'abantu bomanyi nti bantu bwe bagenda kubeera mu ttiimu yange nkugenda nayo gindi ne gindi okuba kampeyini naye ogenda okukkakkana genda kutuuka omukulu n'osanga ekibinja ky'abantu bakweyunzeeko. Nalwo kye ntubagamba nti bakandidetisi balina okuvunaanizibwa okukola kyonna kisoboka obutakkiriza abantu kubeeyungako.
Abamu ku bakiikiridde abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga bategeezezza nti basabye akakiiko k'ebyokulonda okuteeka ku nninga abatyoboola eddembe ly'obuntu mu kakuyege. David Lewis Lubongoya, ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP, agambye nti bagenda kulondoola enneeyisa ya poliisi okulaba oba ng'eteeka mu nkola ebikkaanyiziddwako mu nsisinkano ya leero.
Etteeka bwe liba ligamba nti first of all fenafena twenkana wansi w'amateeka buno gamba mabaye nimpi tugenda balisa akakanja bwemukola procession naye abaye nali mutugenda baprotectinga ekyo kyekiba kya bwenkanya soka tulabe eneeyisa yaabwe yegendo determininga naye era kibagambye nti kati eno meeting ebadde yakusatu tubabuulidde meeting eno nti meeting zizino kati bbiri ezasooka sezirina kyezituyambye kubanga twajja wano era abapoliisi ne bekomitinga era bwe twadda mu fieldi ne mulaba byonna bye badde bakola so katusuubire oboolyawo nti after today banaatereeza mu.
Ye Moses Byaluhanga ow'ekibiina ky'NRM agambye nti wateekeddwa okubaawo enkola erungamya okuyisa ebivvulu mu kunoonya akalulu.
Tugezeeko okwewala abantu okutambula mu procession nga oluguudo lwonna balusazeewo nga abalala abakozesa oluguudo olwo tebasobola olukozesa oba kandidaeti agenda ku raale abantu abasange ku raale aleme kutambula nabo genda ng'agenda ku raale abaye ng'abasangayo naye baba basanze mukuba asobola okubawo ka jambo ye n'agenda maaso ku raale ye osanga abantu nga bakulinze osobola obawuubirako n'ogenda mu maaso gy'olaga kubeera ne raale yo ne so sisinkana abantu nga bali abantu n'ogifuula raale ati.
Ate ye akiikiridde munna FDC James Nathan Nagala Mafabi nga ye Augustine Ojabire agambye nti beemulukunyiza ku bantu abazze babalumba mu bifo eby'enjawulo gye banoonyeza akalulu.
We twali Hoima twalumbibwa abantu babiri asooka ye poliisi owookubiri ye NUP. We twatuuka saidi ze Butebo ate ne tulumbibwa aba NUP era abantu baffe ne bakosebwa. We twatuuse era olwajjo wano e Kyaddondo aba NUP era ne batulumba abamu ne babakuba ne bakosebwa.